kuno sekwanga ensera zirwa zirwe zikeke mabana ngitizibika masumba awakwe kubawo wamanyi wabwane soli ngana wali ebyefujjo we walungi okunyumya musula mutya banange ratte mirembe pamba nyumize ku mbozi yine budde mbiko Basisinkana ku stage eyawe mbiko nababiwe mukwana we ndiyalwanga kkiriza yenna twanyumya mubi byandudde wabeera bityo ne mmuwayo olunaku okuddansuleyo olunaku lwe namuwa nzira saaluusa olwo ninjirinnya mmotoka ensudde mbiko namusanga munnange ali awanninda yali akyali awo nange nga nsonga nasagambiza amangu ago musanyu lya kitalo atadde kawo kakyayi ate nga kakanyo engeri gye yandagawo ekwano nga ne bw'oba omukodo omuwabu uli ku ssente okujjako nga tolina era nakakasanya abange nze kwoyonna babi n'ekimanya nti omukazi ye sitaani asooka agenda n'akuwaana bw'ati mulinga ogamba kyono gwe nfunye mu bakyala ye mulungi asinga n'otomanya munnange nti wafuna omulala ofuuka bigere eri gyali ng'olunnaakudibya yankola bubi nnyo jessica munnange nnababi kuba namuulaganye ekwano lyesiraga nga mulala ne mmutonderanga ebyange nga mmanyi nti asiima naye kyammali nnyamaanyi kwekwejekuula baka bulungi kwolwamma mukwano omuzibu ne tunyumya n'emboozi n'enkisa mu mmembe ebigambo byeyayogera nga tamanyi nti mmupima byankanga nnyo omutima n'ekimanya nti mugwagwa tinze seekuyana musajja wadde nga nnyamba anti bw'omutiisa amaaso naye ng'ajooga era simanyirwa musajja nti mukyalo ovaawa olwabanga agamba nti yansanga ndi muto n'ekirala nze jessica siyinza kufumba kwata ntya mu masanda ndayira taata nzaala n'ayogerera bingi munno olwansomesa n'atamanya nti nange okuteesa sigunywa olw'omukwano omungi kwolwo gwe yandaga nasalawo omuwalirize ndabe nga mmuwasa ne tugenda nnyo mu maaso omukwano ne guguma mu mbiko ne mmanyika ninze banna babi lwamukaaga olunaku wembanga siwuba nakeera ku makya nga mpulira n'amaanyi sirina nze ne ngomyako omutima naye omukwano mugwagwa zaali ziwera nga ttaano n'endowooza embiko nayinawo ku busente mu nsawo enzibizi ne mbulinnya mmotoka okutemya wannababi namusanga n'ekwolwo ali awafumba ataddeko ne kasiti kasozi yayimba neewuunya nnyo okulaba nababi ng'afumba nze ne ndowoozaawe nti tosangako nze bugonzi kyennava mmubuuza nti n'omukwano okola ki yanziramu ng'akimba nti obuuza ofune ki nze nno olw'okukumba ekwano saagenda wala nnyo ennyumba ngyesoze n'efumbya obuliri nkunsizaamu essungu kwano saagenda wala nnyo ennyumba ngyesoze n'efumbya obuliri mukunzizaamu essungu yali olwagamba nti bwe nnaawulira nnanyiika alabe nga ngenda kuba musajja w'olyamindu gwe yaganza omulala ye yali alaze okujjaawo era kwolwasulewo era musajja w'olyamindu ye yaleeta ettooke saako ebyennyanja n'ebifumbo ebirala ne mukwekejo ogw'amaanyi nsange ng'afumba yali ategeggero lya mintu kale emalaaya ajooga tukalinda kusaba tukamu bakwate sawa hamidu aliwala kubobude mugendo kwa janga midu aliwali jansanga mbori ringangu tinga yendi basanaba nalinda wana nababi moro imboru nyuma hamidu kuri laguka setinga nababi ya imwa na kwa lore sungu ngatena ngandabaku zonga yandabaku nga nyimba rituali kawaru nena babite ya rwa mnyi konga fayu ya tusanga tuliawa matamanga ntingu bembine tumo simba mazo atinga makambwe Hamidu kwebuza jesika ntino nazadia ya munda munga kimba ntamino nsobera nakamba kuba zono weta kakati we ukusa nori urobu sungo mungi na ye ya pala bupazi ntiali ata jena kuzono pao e angajiriwa imbere na jisamba kuchoto neva na tusava uroku wanga jesika na musima musayi inalaba biangeta na yena gano kumara Noroku kumeti wasa inza kurwana Nabareka mwinyomba nisigala kumoliango Ute tebubera kwa chironda nisobuto genda Nitula kurubala zanga yechire chondagawa Sagala mbali mbeki nona ulira kusaba Weyanda gebyo jesika nebuliruru kunyiwa Sawa weziwe ranga mkaga mumatumbi niwali Jebazi jokiri mikao tineroji zivahu Konze kansura umoroji chanda veni twara Nabara mwiyo marayo kujitira ngampe muka Uno nesiri mwacha sisi kubanga njora Batange obango mwaku nobo mugako moyo Mwimbala mumu butufu nababi yange bintu Babotaba mugaka mutima nosigala ngobibala Bogulilanga baloka nabateka abantu Omu wabikenga watu biyakulanga bisaba Kevasine nya Hamidu eye tike mali Nokwe isobu viku musajja katoko vya nsonga Abamu kwe kutuko kurwa nasigalanga yenja Nababi weya kwa nakakwe ayama nyitia mumara Natama nyate mugako kwe viru njaluawo Kakweba malani nababi miezi mwanana Kawate na kalege pere olio mchala kafuma Kosi jabale chama njibanyo angu mwingi Nababi kwe kwe yantumiri angate nzireo Natama nyate atenze nalina chawe msaze Ne muganda wiku yantumiri nuna munda munga mfura Nafuna yota mwana sirikoyo mutemu Dayo mugambe tino sore nonyo mulala Tagezanga na manjira wati omurundi omulala Nafuna yota namu sirikwe chichidiva Yefura ngechi konga sanga ya chama Onze sisi kwandwa te sirikwe yupafo Nechiralachi mugambe wovotu sembiko Kikuledi yori ya chukata chari kwebio mikate Jagala musanga mbuzi inga nanginziramu Watita ina saponya jeyomo ya mechitore Iviomo kwa narikombi na yete fuki mpalana Mungambile tafuko msiru naruzo kuroka Nemwandoka sichifako sichiliva chataka Kare weri veri tuko ufamba tete kate chitala Mungambazwa tekubasito nisiro kwa